Hometown Records.
Yote ni majaliwa, usipe moyo, utashinda yote.
Mola we.